www.couplejams.com. couplejams.com.
Walire kukuchula chingira chira mshikwiri. Doe samari kubege. Walichulire bonse sana mkasama. Na iwo mpashi obeko ule kuduma kumbi na kundia. Doe samari kubege. Ninje sura mkende ya ndin. Ifi myotoka nga fima nga momo mozilande. Kuza kabwanga nshina weyland. Yomu kariku kwenshe nshitani lesa wande. Chongo fila winweri resa wandi blue bandi. Legend, muke mte iwe beginning and the end. Time is near na ipangile bendi. Munongo abenge baringa fino bendi. Beri mujte mwikonsa nguka kwindi. Chipuba chande kwa imbile ni kwi indi. Uke pushe tandyolo kwinti notisindi. Chilindi, nde umfika shane Raymond. Ule mpanga kwa tichikondi. Mbala ziri ndi na iwe mubondi. Ichongo nga tamuli, give me a second. Janzi. Programu yari shibikuwa karo kulanda kuposa finishta. Waliri kukuchura chingira chira mshikwiri. Don't summary to beg. Walichulire bonse sana mkasama. Na yuo mpashi obeko ule kuduma kumbi na kundia. Don't summary to beg. Ninji sura mumtini andi. Walireko kuchura chingira chira mshikwiri. Don't summary to beg. Walichulire bonse sana mkasama. Na yumpashi obiku ule kutuma kumbi na kundia. Don't summary kubege nenje sura mumtindi andi.
Kubusaka wanga shebo namba mchino. Shut up. Ninshibe fiore tontonka. Nanishi wamba.
Couplejams.com.